kwami ukubona amehlo wakho ayengasibalwanga isono ubuhle bakho nyawo lakho uhlelo nyathela ngayo nayiphina indoda ibinofungu ilento ifunekayo izikhuphe zonke iinkomo zekhaza siyispaya sibethe umoya ukhande uncumo lwakho nesinqonqo luthi lalagusha luchebe o walalugusha ngesandla sokunxele bamxobula ufele wasale kulo meko inkenenkene ufakele sithi intombazana inceba ndenzele yini undishiya kule ntlekele emphefumlweni ndonzakele ndinguma lahlo nofele eyithubudlala eyithubudlala delila eyithubudlala eyithubudlala delila Patane suswini, la chufa lesfubeni, wasibekele ngqondweni, ndayoba, ndandumele caleni, ndizifa ndamkelekile esonweni, sikabalulekanga nesizathu sokuphila emhlabeni, ndawadiza onke amahlebo ndiwasebenza endlebeni, ndayikhupha intliziyo yam yonke ndamnika esandleni, wayibamba, wayihlabahlola, wayihla amahlongwane, wayidlakaza yangumdlivi esidlangalaleni, waphela emehlweni, ndayintlekisa esizweni. Oh my God, oh mfazi ndenzeni, andisekho mandleni, yini delila, yini ndishiya ndilila, ithubudlala delila, ithubudlala delila, ithubudlala delila. Ithubudlala delila bendithi mna nawe asisayise sahlulwe nakukufa emhlabeni kanti alilazange lidlala ibhabhathane kuwe engqondweni besingumtyeni ethunga phakathi kwethu yayingekho neyokungena umoya intunta bona ubuhle ngamampunge kodwa uyixolisa intliziyo yam nemibunga mandivuse ubaliphupha yini ukhathe liyasalam ndilithembile ndithi ndothile kanti ngamalahla nothuthu yini mntwana omntu lindiyile oh madoda yini delila wam yini mfazi oh ithubudlala delila ithubudlala delila ithubudlala delila ithubudlala kaloku ithubudlala mani ithubudlala delila ithubudlala mfazi ithubudlala
Sicela elinye ithuba asayi kuphinda impazamo zodadomkhulu.